kusa, niwewe kusa, uri mizuru tabose.
Ese kutombora umwana mwiza, kumutima no kumubiri.
Mugisha, birahebuje.
Niwewe ukwiriye kusasigwa, amashugwe amwamuta neza.
Kisha mugiye chimbeho
nataha kumushaha wawe niberayo nikumirayo ubutavayo
ubusa ubusa mukunzi wanjye uri hanye ubusa ubusa uri mizuru tabose ubusa.
Mbeshere uratandu kanye nabo nigeze kukunda ubureri micho yawe miza itangaje icho nicho chatumye mindure bitekerezo murikira wowe nirukira wowe sasigwa amashugwe amwamuta neza ni wowe ukwiriye kusasigwa amashugwe amwamuta neza
Say.